again. Get so this one in a million.
5, 6, 7, 8. Oh my God, I don't care what they say. I would do anything for you, for the sake of the cross. I would go, I would do anything for you.
Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, kila kitu sawa. Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, misitapagawa.
Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, kila kitu sawa. Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, misitapagawa.
Bariki wacha waone, ni bariki wacha waione. Bariki wacha waone.
Bariki wacha waone, ni bariki wacha waione. Bariki wacha waone.
I pray every day you bless me, just like my God caress me. I want them to know you walk with me. I'll tell everyone you love me. You are the God above me. You bless me, Lord, despite my sin. Ooh, sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, kila kitu sawa. Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, misitapagawa.
Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, kila kitu sawa. Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, misitapagawa.
Bariki wacha waone, ni bariki wacha waione. Bariki wacha waone.
Bariki wacha waone, ni bariki wacha waione. Bariki wacha waone. Bless me, oh my Lord, I will humble more, my Lord. As you bless me, oh my Lord, I will humble more, my Lord.
Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, kila kitu sawa. Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, misitapagawa.
Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, kila kitu sawa. Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, misitapagawa.
Bariki wacha waone, ni bariki.